kila time na kuangalia usoni ma sio kama nuka usane na kusema ulivu maunafanya ngozi kinina ingawa moyo hautaki uweke tena wazo kichwani linabi
kukweleza
inabibi vibayo kiniji
bembeleza
na isijui bembeleza utakata lafu miutanumiza kidizaina kuangalia usoni ma kuna signs ya kuita kumachoni ma kitu flani umefazi kumoyoni ma unachotaka ni anze mikusema hapo nafanya ni jone
nitashinda
hapo nafanya ntamke
nampenda
ilo machojibu mdomoni ni tofaut na usemacho machoni we dada mi unanyumiza we dada sijamaliza uona katasimu please usikate ma
hey
hey hello ma Metawala rangi ya pinki kitu mbacho moyoni siridhiki nachokomba tu zaidi ya marafiki inajionesha machoni unafiki tuge ya macho kwa sasa
nakata
nataka tungeli kufika
mwafaka
kwenye pato likuja umependeza kwenye peni ukanyomba mikucheza tuka dance na macho melegeza Ficha kukweleza Weni maliza mimi nina kweleza Nina kubembeleza baby
Please baby girl
Mino natamka we kukona nataka Chonge ana kwa ana baby
Please baby girl
We dada Mi unanyumiza We dada Sija maliza uona kata sim Please Usikate ma
Hey
hey hello ma
Umenielewa mbona Umechelewa sana